kirira ninyumya no mutima gwange enda nentula nemanya ntobula mu bwange betwasoma waliwo byetwayiga na yewe twayiga munanga tete twakola erekisera nemyaka jayita amagezi getwafuna kunagona negabula kati tuli bantu bakulu na bino nyimba bya makulu nolwekyo bobiga bikole tuwonye omuto wamu nomukulu omukyalo w'olubuto okuvanga lukyali luto kuvanga omaze okutegeera nti ddala olufunye genda olaba omusawo omanye ebya anti nento akubuulira ebyokukola ate ddala ddala obikole ati njagala ntase mama wamu n'omwana wonawona n'omwana ogozala nze njagala kuwonya mama wamu n'omwana onowone n'omwana ogozala omanye emirundi gye banakukebera bakubuulire n'eddagala lyonnomira funayo omusawo omukugu amanyi kyakola omanye nti awo wennyini wonoozaalira sibyawaka sibanoba mama gundi tukolagane n'abakuguka obulungi balopere bona obubonero ne bwe guba mutwe nga guluma bona bona obwo bwofuna ebyokulya ebibala n'ebivavava manya gwe mama kyofuna n'omwandeera ekyo kyafuna nze njagala ntase mama wamu n'omwana wonawona n'omwana ogozala nze njagala kuwonya mama wamu n'omwana onowone n'omwana ogozala simanye 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 owulira simanye 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 yoba mpulira simanye 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 yoba mumpulira simanye 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 yoba mumpulira gwe nawe omwami kimanya kayembo kawulireyo giragira n'omukwatirako tokanula maaso mutwaleko omuwerekere ku kalwalireyo mutegekere olunaku luli bebi lwatuuka musevinge akasente pulaninge mulindirire omukulu oyo lwatuuka nze njagala ntase mama wamu